twiyemeje ashize icyo gihe byo nababwiye bikubiye muri ziriya nyandiko zose n'ibyo twongeyemo ahangaha ibyo ngibyo rero tuzakomeza kandi tuzakomeza gutanga ibiganiro ndetse noneho n'inyigisho zirushaho kwerekana ku Rwanda dushaka tuzarwubaka dute uretse kurwifuza mu nzozi gusa tuzatangira kubabwira ngo dore ibi ngibi tuzabyubaka dore uko igisirikare tuzacyubaka dore uko inzego z'umutekano zose tuzazubaka dore uko ubutabera tuzabwubaka dore uko ibimuga n'abapfakazi icyo twifuza kuzakora dore uko ubukungu bw'igihugu uko dushaka kuzakora ngiye kuba gusa guhora tuvuga ngo dore ibibi n'ubutegetsi bwa Kagame bukora kandi bidukomeza tugomba gukomeza kubivuga ariko noneho turusheho no kubwira abanyarwanda ngo twebwe nyuma ya Kagame ibyo tuzubaka ni ibibi iyo radiyo yacu izatangira gukoreshwa n'ibyo ngibyo dushaka kuzatsipariraho cyane nagira ngo mbasabe uyu munsi mukore fundraising special na Yosefu bwaramfasha kuko mu kanya hari inama agiyemo abafashe muri icyo gikorwa mukore fundraising special kugira ngo iyo radiyo ejo izashobore gutangira nagira ngo mbizeze ikintu kimwe kandi mbasabe ikintu kimwe mbizeze icyo mbasaba ni iki icyo mbasaba ni uko mugomba kwiyumvamo ko ari mwebwe ko tugomba kubaka ibintu bishya ko tugomba kuva mu bishaje tukubaka ibishya ni twebwe imbaraga zacu ni zo tugomba guheraho mwe gukangwa n'induru ibyo mwumva ngo kuri iyo radiyo itahuka ibyo bavugaga ni dasanga ihuriro nk'ukuntu twaryubatse nta ubindusha ngo abirushe Yosefu ngo abirushe umusengero twafatanyije turabizi neza kuba tutuvuye muri biriya tukaba tubabwira ngo nimuze tujye mu bintu bishya turabagira inama kandi tubahanura tubabwira ngo ntawe umuntu azashyiramo umugozi ngo naze muri ibintu bishya mwese buri umwe agomba gufata icyemezo agahitamo ariko iyo mujya kubona abagabo nkatwe tumaze igihe twubaka ibintu tubahanura ngo nyamuneka nimuve hariya ibyo bintu mubifate ikintu gikomeye cyane uzajyayo akagwayo ugazabyirengera icyo ni icya mbere nagira ngo mbabwire ariko biraturuka kuri twebwe n'ubundi bwiyemeze ko dufatanye tugomba kubaka ibintu bizima tukabigarura mu murongo icya kabiri nagira ngo mbasabe ni ukwirinda gutukana aba bantu twatandukanye abazemeza ko twatandukanye n'abazemeza ko baje gufatanya natwe turacyari abanyarwanda ikidutandukanyije ni ibitekerezo ikidutandukanyije ni imikorere ntabwo aba bantu twatandukanye ari abanzi bacu muramenye umwanzi dufite ni umwe ni buriya butegetsi bw'i Kigali butwica buduhiga butoteza abanyarwanda bubahejeje mu mahanga bufunga bukaniga demokarasi mu gihugu akaba atari ubutabera mu gihugu iyo dikitashipu ubwo butegetsi nibwo umwanzi wacu nibwo enemy niko tugomba gufokaliza cyane nagira ngo mbasabe ngo ariya macakubiri n'uriya mwiryane na turiya dutsiko duhunze tukaba dushinze ibindi bintu bishya nyamuneka twebwe bitazaturanga tuzakomeze kuba intangarugero tube intangarugero kugira ngo noneho n'abandi bajijinganye batazi aho kujya babare bati hariya ntabwo batukana hariya nta dusiko hariya ntabwo birirwa mu matiku hariya niho dukwiye kuba twagana natwe rero reka tube intangarugero tube intangarugero mu bitekerezo tube intangarugero mu mikorere twange iryo tiku turi kongera kuzitiramagane ariko tumenya ko abo bose twe kubafata nk'abanzi ariko turushaho kuba maso kugira ngo batazare kubera ko ibyo tubaziho n'ibyo bashaka kugeraho kuko tubiyimye bazagerageza kureba uburyo bashaka kubizanira iwacu tugerageze rero tube maso tubiyime tubabare nk'abanyarwanda bagenzi bacu dutandukanye ku bitekerezo no mu mirire ariko twebwe umunsi ku wundi dutekereze kariya gatsiko k'ikigali abandi bo mbese bashyire ingufu zacu zose za buri munsi kimwe mu bintu tuzasaba mbere y'uko umuntu azabona imbaraga mbere y'uko uba umunyamuryango w'iri huriro rishya twese kuva kuri jyewe na yozefu na musonera n'abandi bayobozi tuzabamurikira mu minsi 30 iri imbere kuri buri munyamuryango wese agomba kuzasinya icyo twita code of conduct code of conduct ni ukuvuga ngo imyifatire mubo twari twatubye mu gicukuru tuzabakorera umushinga wa code of conduct ariko nibyo batukoreye tubaratubwiye aribyo twebwe dushaka guheraho hano muri ihuriro rishya ariko ubwo muri iyi minsi iri imbere tugomba kuzaba dufite umushinga wa code of conduct tukazawemeza kandi buri munyamuryango wese akazawusinya uvuga ngo itiku inzangano indisipurine gutukana kubeshyerana kugambana udutsiko ibyo bintu byose bizaba biri muri code of conduct yuko niba wiyemeje kuba umunyamuryango w'ihuriro rishya ugomba gusinya gasingwa zasinya naramba zasinya musana zasinya cikura zasinya buri muntu wese azasinya aravuga ngo ibindi bizagendeye kugira ngo nutandukane nabyo noneho umuryango ugufatira ibyemezo kandi ugufatira ibihano ntabwo ibintu byo turimo bitwicisha amanywa n'ijoro dushobora kwemera gukomeza gukorera mu kajagari ntabwo twakoreragamo biriya dusize inyuma ntabwo dushobora kubyemera ntabwo dushobora kuba muri organization itagira discipline cyane cyane iyo ibintu bijya gupfira mu gasongero ibyacu bipfiriye mu gasongero nta munyamuryango wadutaye nta munyamuryango waduhemukiye ibintu byikubishenye ibiguro bikaba bitugejeje ahangaha ni umwiryane n'itiku na indisipurine byaturutse mu bushorishori nibyo bitugezeje ahangaha ibyo rero turaza kubivura turaza gushakisha disipurine muri organization kandi ndababwira ko ubu tugiye gukora mu buryo butandukanye buzashyiraho ingufu cyane ku cyo kintu cya disipurine biraruta yuko twakora turi 20 cyangwa 30 bafite disipurine kurusha uko twakora ku 2000 birimo akajagari birimo disipurine kuko bimaze iminsi mike iyo disipurine reka tuyisige inyuma tuyisigire bariya bakore bayikoreremo n'izabahira bagira imana ariko nta bintu bishingiye kuri indisipurine bishobora kugira icyo bigeraho amaherezo birasenya nibyo ngibyo nagira ngo mbagezeho ndabizeza yuko ibyo turimo nta bintu twebwe tujya tujyamo ngo bibure amahirwe amahirwe nta handi ashingiye ni ku ngufu tubishyiramo ni ku murava tubishyiramo n'urukundo tubishyiramo kandi ndababwira yuko ibi bintu ikindi kibidutange uyu munsi nicyo kizatsinda kandi muzaba mubibona ni twebwe tuzatsinda ndagira ngo mbe ndekeye ahangaha ntabwo mfite byinshi byo kubabwira mfite nanjye gahunda muri ibi bintu byo twatangiye ubwo ngiyemo ariko ndagira ngo mbashimire cyane mwe gucika intege ahubwo mwumve ko muri mu kanya aho ngaho mwabaye barwanye cyane ndanabashimira cyane utwo dutsiko ukuntu twagerageje kuba kubacamo ibice no kubaca intege mukabyanga mukagira umuhate nagira ngo mbibashimire mwe gucika intege rero ubungubu mwebwe murusheho gutekereza ibikorwa kandi ndababwiza ndabihamye yuko nidukomeza gukora nk'uko dukora aho ngaho muzaba intangarugero no muri ibi bintu bishya dutangiye kandi bigaragaza yuko byanze bikunze tugomba kuzatsinda nifurije amahoro y'imana rero ubwo nsubije ijambo chairman w'inama kandi ndabifuriza ibihe byiza n'umusaruro byo mu rwanda mu rwanda n'imyanzuro mu rwanda.